kwanza uliumbwa juu yangu. Ndio maana nakuhangaikia, hata kidogo nachopata ni cha kwako. Baby usinivunje moyo, chakula kishuki. Nisipokuwa na mababi la kwako nalala kiapo. Baby wangu utaishi nawe, oga litoto, sifulizi kimoko. Tongezo ujuzi nitakuchora, tena kwa ukali wako. Umeliteka ili jimbo, penzi umelitia fora. Yani palo kinibusu, filo najishuku. Dona zidi kuwakera, dona zidi kuwakera. Wakipunguza machungu, roho zao za majungu. Dona zidi kuwakera, dona zidi kuwakera. Baby, would you marry me? Would you marry me? Honey, would you marry me? Would you marry me? Baby, would you marry me? Would you marry me? Honey, would you marry me? Would you marry me? Alafu baby wezi juu, tamu watunda bila kulimenya. Mie tayari shazidio, ongeza utamu tena koleza. Mara ho, yo miguno, sijiwezi mi. Furaipo, na mikosino, sijiwezi. Yani palo kinibusu, filo najishuku. Dona zidi kuwakera, dona zidi kuwakera. Wakipunguza machungu, roho zao za majungu. Dona zidi kuwakera, dona zidi kuwakera. Baby, would you marry me? Would you marry me? Honey, would you marry me? Would you marry me? Baby, would you marry me?